iyadoo ay jiraan dad baraha bulshada ku gudbiyaan sawirro iyo muuqaallo anshaxuma ah ayaa waxa alaamaha amaanka gobolka Bay ay ku howlan yihiin sidii ay ku yareyn lahaayeen ama ay ku joojin lahaayeen. Taliyaha ciidamada CID-da gobolka Bay, Dhame Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan, oo ka hadlay arrimahaasi ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin baarista iyo soo qabashada cid kasta oo ka dambeysa faafinta muuqaallada anshaxdarrada.
Way inta digniinku sii faday shacabka Koonfur Galbeed ka nool dhammaantis yaanta digniinku sii faday digniinta anabiya way buuha dacwo badan oo aan hanin nabatiye jirta dacwadaas si sheegay dacwadaas way buuha goobtan way hanin nagatay wal anshaxuma la raw oo gabadh hebloy way qarrahi gabadh hebloy intay ka saasi way qarrahi wal la raw yani badadi maadaama arintaasni badati markan dadka in oo wal in sheegay shacabka Koonfur Galbeed ka nool wal in sheegay ya geeka ku aan ka ee aan shaxumadaas laanki laaka qobada laahira puliiska qobada CID ilaha ka wareejiyeen ba CID ilaha qobato laahira in sharciga oo muslimka yaal la tiirsadaw maxkamada la jeeyaw ee qaabteen isu mar doon yaa in sheegay arintaas markan way siin ku faday shacabka etiina arintaas ku waan toogo gabar muslim ee Soomaali ee muwaadin ee in qadka la hadhka wal oo la siisada kormale wal ku hunna male gabarta kan qadka dhka walaalisu inuu isu ku heshoodo gabar walaalis ee isu ku heshoodo iyo wanaagsan saasa ayaa diintana qabta gabarta baa shukaan saas sa tartiib aan aan shukaan sata laakiin shukaan siday sawirka gaawntahay in dirtay qadka hadhkay baasi ka raadiye rakaati ka haysade walusku weeraw ma walaayo ee walan duq aadad koroon ma ee daaw badan oo arintaas ay haneen naga tii jarta guutaan Soomaali dhan jarta ana laakiin gaaraan way ku hadlay Koonfur Galbeed shaabka Koonfur Galbeed arintaas ku dugtoonada mar lamaad in mar saddexaad arintaas ku dugtoonada laakiin la ka araga in shararaga oo shararaga la tiirsadaw wadanka dowlada ku jarta lankaas walaay fadaa musku suubi kor sharciga la jeeye wal hukuma tiifiga la ku dhiye wal daawada saxan kale anka waan sagaadaan lanka una saas arintaas ka aragna talaabo sharciga waafaqsan ee ku qaadan shacabka Koonfur Galbeed intaas dirsi.